Aye, 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 Gatela ngiyakhulela mina Ukthola ufana nami Angono mina ngisindizile Ithani lami la Angono mina ngisindizile Ithani lami la Angono mina ngisindizile Ngiyobona isithandwa sami Angono mina ngisindizile mama Ngiyobona isithandwa sami Lokoko mamba yo umtshelo uyasebenza Lelboto lpega yo Kunzisa mathe liyangimemeza Kiziyo yakho mthandwa umuntu Kuyayizwa iyangishebela Phakathi nobusuku ngilele nomuntu Gama lakho ngiyalimemeza Amthandwa umuntu ngicela ungamyeki Lokoko mamba yo Mina ngiyathanda ngicela ungaliyeki Lelixolo ngidlisa lona Liyasebenza ngicela ungaqeshi Uvele ungidlise wena Kabinishini yithi ungidlisile Abalithanda uthando lwethu Ngiyazama ngiyahluleka Ukuthola ofana lami Ngiyacela ngiyakhuleka Ukuthola ofana lami Ngiyazama ngiyahluleka mina Ukuthola ofana lami Ngiyacela ngiyakhuleka mina Ukuthola ofana nami Angcono mina ngisindizile Ithani lami la Angcono mina ngisindizile Ithani lami la Angcono mina ngisindizile Ngiyobona isithandwa sami Angcono mina ngisindizile mama Ngiyobona isithandwa sami Swela mapi, angindize ngifinyelele kuye swela mapi, mina ngondiza ngifinyelele kuye Mangindize, mangindize, mangindize ngifinyelele kuye